Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde sakirabe hidi be jam nyalde modo hede ngone kikida talataare sappo e tati lewru fevrier hitande 2024 sappo je yamde jabbori masilima chapande na e joy Ousmane Nyaale buddi kabaruji do gagni kante do boggi jande to. Fecugol don ngaji maro temel didi di horeju lamu hakkundeju hokki region menaka fecugol mudun fuddi kenyan fa babe be jetti ogolle radio lato sababu wadde dewral don sisili nyalomo adna kejanado radio jambinado handen sappo e tati lewru fevrier ndu le jurnangal men kollitan on ko sendi radio arande e joni Tiaturu Seko Boare do e seda waran holli tede do teleji seda he o film kora film holli himbe jama asawere yabbinande yodi woni sembe kabaruji di kikida ko bismillah modon helat studio tamani fecugol ton ngaji maro temede didi di horejo lam hakundeji o hokki himbe region menaka fuddi altinere kanyen le sudo gofarnora region o commune ngaji tije red alata e ini nita gondi le cercle tider men dum fuddiri fuddugol ngol fecugol wadi yeso kana ko be region o kany e maire en commune ngaji dun wodani kejo amen gondo menaka hauri e fuddode de andi ko hebine ndo faccitan Umar Waygal e sita sidiwe
ko batto yontere kambe yimbe le inde andite wonbe to mena ko tobe gonde wadde botuji mabbe no be kani feccirde ko ya tonuji teme didi nyamduji ko waddale o do nokku fa pabiro yimbe le tampube wonbe tombe ko wodi sobe kebbini dido botuji fa be jayalo no be kani sakirade nguika kedde mo kanko no dirtedo faratay ag etaw yo mer commune alata
so indi kabaruji kide la ko nari bangal nyamiri dul lamo han holude daroga modun o balleku war e watti mum hasngene modu sanne
mede yettam merci
ko bingil adam hebi fu hennyata non waw hala en kulitiri wite dum wad so hewbe an gondi e wadde dido imadraji fa ndokke be biido be jelli yirdi do balli guji ngade
mede salna sanne amir en genni men ga lamu dum cegan e pecc nyamirni hakuna jamare fa tanne me tewta lamo tinno fiya dabir udita labi won hakuna men ka kan nukkuji jogade do nana to sabe tidala amni huncho sedan
anada tarti
yogay kabaruji dimi mati di be mbi ko ya tonuji chapande jidde jeegom jottaki ton tafe le mangasiji mabbe di sabe de kamiyoji kandi waddudi bone datol dum won ko mamed agissa faytan hebini si jottamani menaka
sagirabe di kabaruji fa andon ba hebude do bembe ande de do hella amen facebook kanye compte x nyalom adna kejanado radio yambinama beta ko odo imadara studio tamani e irtel do sicili e radio lato sababu dewral hakkunde himbe leende yambere seda fo goji ngadi kany e hokugol radio yogaji talki jettirde mali ana jogi ko yata radio ji temere joy golloji leydi meden di hokkude kabaruji humpitinde jamare de do ndartugol jam e deer hakkunde himbe fabidur en famu kedan Umar Waygal e sita sidibe
kanko Martin Fay kejar fondation irondel do mali do o wi fa hande radio dum woni ko jamande buri fu nawtirade ko nayri bangal hitnade kabaruji
encourage
hokkude jaleni fu hala hunko dum woni gollal tur radioji tur radio a han fa wadana fa hannen le gollaji amen ko natto sabe wadude jeen deejere
jeen de paix
radioji den kani darade fa handen darde muuden ko nayri bangal hawrintinde bibbe leedi malindi non kejjade ministre communido kabaru ande kessele leedi meden di kanko noddirte alkaidi touro hollitiri wiide
maintenant plus que jamais
jeggan hannen tud radioji meden ana hani hollude hakkileji lobbi ko nato sabe jaleni fu nato god dokkondira juude yalla jeen deje ana hebe fa bibbe leedi fu nato gotum
social et l'unité du pays
kanko lamido fedde irtel ndedu do mo tawa o wi radioji den kani wadde no watte fur yallana kebe
pour parler mais wawa halde kontino golleje sur radio leedi mali sun walani radio di gollida e beme ande yalla jamar ko hemudum an heba kabaruji fartade kasin yimbe fuku woni ande mangal mudum heba di kabaruji
le monde entier
le odo nyaloma kedina do radioji ko nayri bangal talki dimin noddirte charte d'antenne dum hollitama ton e bamaran koorde
hejabe ministre be ministre kumini do dewrintinal bibbe leydi meden di ardi ana gonduno na dum bien ana gondi e yilaru illa altinere kenyana le region kidal le yabe ton be ana hen ministre kumini do bantare debbo suko e galle mo jeunesse e harocaldi kanye kumini do golle e jande golle juude faanda ndu yilaru yo baddude e kanankobe onku kanye e himbe gollide jodudirde e ministere ngaji mabbe le majjuna suko jokolbe kidal kolliti himmeji di jogi lei o wakkati keddena Salia Balo kejaado bale sukabe jokolbe wonbe to kidal to do facitangu sita sidibe.
Ko sugil ame hannen yo kulleji dammaaji hono misale mu intinde nukkuji amel tumi kort men hayebe genni kidal ciagal mudun jokkunde golleji mu unigon suudu to men hayebe mewtamoda batuji amen fattade mu intunde terrain amel tumi fiata balol men haane mu inade kasin nukku goto to me watta jande pire balol ko nodirte centre de formation de foot e inde men hayebe genni kidal men tewta fa hannen suudu wotudu mu inaka amen to watta yembireji amen so di golleji futtiligen direction humni kabar haro caldi tinno jokkina golleji le genne kidal e inde mene hayeben yalla me heba me wada joda hala watti fu me holndira hakkileji
hello ido bo film seko boare waran do e seda yaltude e tileji ko ra film gaddo o tiatiru holle seda e makko jam aswere jabbinande e wi hore ben du suudu mo inondo tiatiruji go hello ido bo ndo ma go sanne ardini non ko ardini ana fawi do kabaru jam e dejere limali ko an jara hawri o jam an ko binendo faccidan Umar Waygal le sita sidibe
ni yaltugol o do cinema seko boore dido ba ko yaata film nga jiddi ngatteli hen dum yam fa minitaaji noga e jiddi non kanko directrice fedde no dr kora film nyasa kulbalo holitiri wite
tout monde demande
homa fo ana dominon o théâtre ko nodirta seko boore dou sabbe sume fi dabiriji jokkunde golleji ittude o théâtre cecel ci wado hikka on ana janta de dien et dejere dou na faabo men dum holita darogo amen dou kabaroji golleji leednin
hamadou kassoge goto gonno le odo cinema gido seku boore taweti le hen o wi odo cinema malin kobe hewbe njian le hen ko nayir bangal jam e tejere
karuntunde jaleede kan e sobe dungu sabi mbita wadmo tiatri e cinema ji nanal mudun di golleji tiatri an jogi daroga mangal le gurgal meden mide tiji le o tiatri seku boore jamar ko he mudun waran fama nafa cinema
du cinema kanko seku boore film o timi wakande mo wonno dartude gindi ko masita le ngallure mo wonde tam le cinema keso ngaro yaltude o yitan gindi ko no yitata e ngaran yitte dum le odo cinema
sijo tamani yo projet fondation irondel do malido mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
do yambingul nyaloma kejanaado radio me ndarti ko sendi radio kenyen e handenna ko heewi waylitake e radio le maliko fawi do kabaru yewtereji hejoji e kake gollirde hono dun e nandore mudun sini gollobe radio ji ana mbawi yettude ande kesede e be kani du yewtade ko yabbino jantore Abubakarin ag Muhammedin do faccitango sita sidibe Umar Waygal
le udite ko cuuda radioji leedi mali yottal ñol man hannen golleji radio huncini hoore bamde ko noddirte suudu radio soudan ko naati hannen radio mali o yo suudu radio goto ko waawi seedade golleji lobbide radio wadi el hadji mamadou diallo journaliste kiddo radio mali wonde sultere
ko heewi weltiki honno min gollirta no arande yo dereji di kabaru joni helmi bamanno wattu jono sad jogi ordinateur ma tan kabaru di fa heban arande sa golli golle so dum gasay na so dum wela golle o faddirte ciagal wattu jono dum fuddu nayri ke bangal demokrasiya ko
democratique
Fanta Diallo kanyon goto e animatrice en radio Bamankan radio arandrejo darndo hore mudu leedi mali ciagan ne mali hewti demokrasi kanyido holliti o hajjile goto le wimako hayebe gollobe le ciudara radio nyolman handen buri hebde nafa di radioji sabe bem ande keseden do tawede fu on tewutrabe be watta hajjile e halade be halta le ciudara radioji ni
a l'époque il y avait des choses
arande no mi gonno gollirno sa landi ki nyaloma hande mi wiana radio ana weltiro non mi jabata fi wattu juno ko heewi weltiki hono kabaru de kokirte do radioji di kanyum emission ngati di ngurri won halaji kaltin emission ngaydi handen arande ar hula haldi dun nar yago haldi dun sina suka be pam wana fu hani halete be cela du ko be jabi sanne ko
baba abdou touré kany e dowda mariko be de anmantere arandere soudo radio lafia tomboktu kay radio kenedugo sigaso be holliti fane golle tur radioji an hani wirfitade e kulleji kiddi ko natto sabe mujjunde golleji mabbe
commence animé en
1994 on wakati radioji di fu yo kasetiji non emission ngaji du kewa sanne wakati fu diba ngaji wawate waɗede hitaande 1992 radio an horsina sanne yimɓeɓe woɓɓe an to a tawa antenneŋaji muɗen dow leɗɗe jaati jowata so keɓanangude radio no radio ji ɗi gurruno
fonctionne radio
miccitunde wiñol man hannde leydi Mali ana linta ko yahata cuuɗi radio ji 500 darnɗi hoore muɗum leyɗi cuuɗi radio ji 450 e goho e majji ana gollida e walde urtel
sakiraɓe ɗo kadude e kabaruji ɗi kikiɗa ko ka andodi fo ɗo mba heɓudode sini o noddi numéro wiyamo 37321 holtindo wiide ɗu kabaruji studio tamani fo ɗo mba heɓudo application studio tamani mo mbawɗon ɓamode dow play store ka kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere rewɓe nde wara jukkininde wassalamu rewɓe ñande fo ɓuri nadde e golle radio ji ɗo bamako ɗo eli kedde leydi meɗen ndi eɓe kala haala neɗɗa ko dow kabaru jande e cellal wattu joni o eɓe kaɓo du dow hokkugolle kabaruji bonɗi ley nokkuje basiji godi rewɓe ɗi fo ɓuri hettinade kabaruji ɗi rewɓe dokkata ɓe jetta ɓen en du ko jogaɓe maɓɓe ceedi wiide ka nonnaɓe rewɓe golloɓe dow ley radio ji ana jogui tiɗallaji bangal heringol sera e torraji goɗɗi ɓe ceede ke leyde e yewtere rewɓe nde Lala Aisha Walet in fa watni en do faccitango min e sita-sita ɓe iwde sigaso yahde segu e yoru ƴaɓɓorade yoros e bafula ɓe wartude bamako ɗo heddoɓe radio ji koltiwiɗe darde e rewɓe nantinoɓe kabaruji ana mawni e wi maɓɓe ɓe rewɓe ana darano gundam bangal neɗɗa ko jamare nde e birugol sukaɓe
ɓe animatrice en fou ana wawi muɗumde walle inde mumen ko natto saabe ɓe hewtan jamare kabaruji lobbi rewɓe ko heewi hannden ana heeɗo émission ŋaji amen ɗi gotan makkile ɗiɗi leñolo man hono émission ŋaji watte to rewɓe ko naari bangal haala dien e deƴƴere ɓe animatrice en ko heewi mumen ana yiɗa to jamare watte fou so debbo fuɗɗi ken jantude suuɗa radio ji ana natto saabe hokkat haqqileji lobbi ko yirimta laamorde muɗum
ɓe rewɓe kañum du dulla wiide darde mumen ana mawni sanne dow gondal ley jaam e deƴƴere le golleji maɓɓe daranagol yirwere e timmingol basiji ɓe kolti en faamu maɓɓe
miɗe wawi ɓamde misal jaati le wolle wootere nemi timmunumi hakkunde yimɓe delodirɓe le cercle yuwaru miɗa waɗa émission de kabaruji jande sukaɓen fayatade dewle ɓiɓɓe rewɓe ɓe yonayi miɗa haala kulleji heewɗi ko naari bangal neɗɗa ko meɗen le waɗugon o émission miɓi jama ko heewi ko heɗto kam faa ɓe wi kam jaati watti émission ɗan ɓe yoppan golleji fof ɓe wonde muɗum ɓe heɗo kan jiddi beete lew ko heewi meɓɓe ana heɗo kan
ɓe rewɓe ɓe wattuji yogaji haalaji bonɗi kalte dow muɓɓen e yingoji bonɗi ana jogui tiɗɗallaji kewɗi dow golle muɓɓen o ɗum ana wawi wadde sababu bonnugol yirwere maɓɓe e wi yogaɓe maɓɓe
yoga hoyni kan saabi misalke haalde kabaruji ɗiɓe kalni kan saabi misalkene kalsi meɓɓe ɗo saabi so mawɗo gorko haaɗi kan yahde cuuɗi radio ji jantiya min ɓami ko noddata dictaphone caggal muɗum o teeti kan téléphone ɗan o bonni ɗum hannden miɓi tiɗɗala jaati hakkude mi gaji joni suuɗɗan ɗo naatin saabi fa accumi kan gollal cuuɗi radio ji mai won tiɗɗalaji kewɗi nde ɗi golleji saabi min wona balleygu menen rewɓen waɗoɓe ɗi émission ŋaji cuuɗi radio ji saabu sa ƴi hannden radio ji kewɗi anle tiɗɗallaji
ɗi haalaji nangui hakkillo hoorejo irtel union nde radio télévision libre du Mali Mamoudou Bokoum
rewɓe hursanaɓe ko heewi waɗo mumen jaɓataɓe yaaɓe golle cuuɗi radio ji saabi ko heewi meɓɓele cuuɗi radio ji ɗum ana wawi wondude e worɓe jogaɓe ma watti fof soɓe yeehi ɓeɗa ƴeewa kabaru yogaji le gelle ɗen ndu ɓeɗa wawi yiwde worɓe moɓe muuyi ɓe wonde e muɗum ɗo torta goto hannen ko hewta menen rewɓe nde golleji amen cuuɗi radio ji
ka noon Mamoudou Bokoum miccintini wiide potal hakkunde rewɓe e worɓe ana e ko irtel daronto arande e wi makko rewɓe ana jogui heƴaɓe sanne ley fedde maɓɓe nde
cagana sériyaji golle radio wiita mi heeɓi rewɓe ɗiɗon li suuɗa amen radio ɗo goto kañum ko marsa kalse amen gotoɗo ana gollel bureau amen ɗo mi wonɗo walle wotere ko noddirte réseau de femmes kañum wonko haalta kulleji foof ko naari bangal rewɓe ka e walle ne rewɓe humini ɓeɗe kalla du e rewɓe ko heewi wonɓe le walle ko noddirte urtel golleɓe cuuɗi radio ji
fay e tawede imadaraji kewɗi woni ɗi baale kumminiɗe kabaru potal gaɗi rewɓe hewɓe kollitiwide ko heddi waɗede ana heewi